check out ZenoShop.com.
Before and after. Before and after. Scott.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Yeah. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me, yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper Marimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Nikaimba. Kale zaine fake. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard.
I'm like, hey. Pala mina panonko tulo kutwi. Nimbubwa wiso kupulo muti. Mbe mulu imbo iwe ni fulo pukwi. Bashe tani mwani fulo bufi. Shai chefi antino kundomba. Kumpa wade chimo kungonga. I think I deserve much more kwena. Taina mayo hababa chimpwena. Tinti kuvaka idi fititi. Presence ilelenga you fidgeti. Hapa ine kwa shalafyo kukulo mutwe. Talifu ako shinga lobulo mupe. Stick by minga kalamba tila. Switching up teams ukalamba filia. Voice in mubongo ilenje but just do you. They say that she level up.
Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper Marimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard. Hapa ni chilling hapa rooftop. Nikubuka ni namba na flow. Monga ndala mazanga nizipunzisa kuraba. Watch how the cash flow. Na mabino ni fulu fulu. Na successful gang no vigulu gulu. Batitambila patali tiripa chulu chulu. Flow kubaba ngari katulu tulu. I said I'll be number one. Wezo kaniza ni TV. Weze diva only few believe me. Manje hapa nalipisha asini oneka oneka. Nga commander you can't see me. Suza kambela party drift ya sila. I make money kill rap kwa sila. Tumara papansi tunisa kila. Ni cheating at chipa top. They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper Marimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Lekefyo lekoke pafiteko. Chile tila tindefwa ya mputeko. Efunde kwele kalevo bigenga brikideyo. Kwete jobu bafindeko. Tadula tikari ulunda. Levo ni Steve ni pamutunda. Pamamba beti chilling ilalisha. Was a blessing iloka setika tunda. There's no level higher than this. Na marasta wapunda yes I to this. I might put a choir on this. And say zikomo to my messiah for this. Wavidimba Cristiano. Ramadila tika piamo. Unimbo cheti kaimbamo. Izambulila munga DJ tamudesamo.
They say that she level up. Show them what you really made of. Katukambo chitika usabalangiza na machiki wakaziona chembo. Vambela mushe vene ni maimba. Magelo bani konda mainga. They play me yose pachidimba. But I don't play ne pakuimba. Ina they dance nikaimba. I get paid nikaimba. Nafaka Jasper Marimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard. Yes, nikaimba. Nikaimba. I get paid nikaimba. Wana news ya mwamuna ni kulimba. So I go hard.
Level up.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
Sparks my name. Mr. PDK. Hey, Mr. Sam.